nyuma y'igihe kinini cyane noneho mfite umunezero hari igihe twibeshya ngo turihagije wowe wanyeretse itandukaniro naragerageje hose biranga ubyumve ntako ntagize ubu waraje yabonye yayo hari ukuntu twahuje muri byose byatangiye nijijisha nkabigenda mu gace kuko numvaga bizarangira vuba ariko wowe uri hariya gake gake wagiye unyemeza ubu noneho maze kubyemera ni wowe wanjye wowe nkunda nkumva ndanyuzwe ni wowe ndeba iyo mvamo imbaraga zidasanzwe ni wowe nzakunda kugeza n'umusaza ni wowe wanjye burya ni wowe burya nawe uhatiriza amaranga mutima ubona nge sinzi ibiri kumbaho tumva ndundi mushya ubu buzima buraryoshye ujye unyihanganira maze bikandenga gusa ubu nashyizeho akadomo n'ukuri nta kibi nkuziho uhuje no kwifuza kwanjye byatangiye nijijisha ntabigenda mu gake kuko numva kabizarangira vuba ariko wowe uri hariya gake gake wagiye unyemeza ubu noneho maze kubyemera ni wowe wanjye wowe nkunda nkumva ndanyuzwe nzakunda kugeza no mu busaza ni wowe